ndilola pomwe ena nkantenga zompa unandikonda pomwe ena anka ndinyoza ndinkava ululu nandibwelesela kukoma ine sindimamvesa kuti ndaphula bwanjiwe ambila fusa kuti ndaphonda patine amaye sesabize kundita meja komano mango chedo bebi ndimakumbukila dzangu bwila muja kati sichilimba kati ndine playa bebi poti ndinoimba buza ndanka simba kafuna dzandisiya komano nango giva poka poni maya mika ninetumunzu bebi fuko chaiwe panuna lungo suka bebi fuko chaiwe Nilibe zambili koma besuma nisia Amruwa pena maganiza Pa ino ngodikila uza pulo zanditaya Pali pose nekulila Ona komwe tachokela ni malimba njima Tadusa moli moti mowala mundima Ama ese sabize kundida meja Koma na mango cheda baby ndima kumbukila Tangu gwila muja kati sichilimba Kati nine player baby poti nino imba Uza nanka simba kafuna utanisia Koma na nango give up poka pondi maya mika Tandigwire, bwera rivine, andadziwe, wanga ndiwe.